Chivumbulutso 16.
Pambuyo pake ndidamva mawu amphamvu ochokera mmalo opatulikacha. Adawuza angelo asanu ndi awiri aja kuti,
"Pitani, kathireni padziko lapansi ukali wa Mulungu, umene uli mikate isanu ndi iwiri ija."
Motero ngelo woyamba adakhuthulira za mukhate mwake padziko lapansi. Pamenepo zilonda zonyansa ndi zopweteka zidabuka pa anthu onse aja, amene adalembedwa chizindikiro cha chilombo chija, nampembedza fano lake. Pambuyo pake ngelo wachiwiri adakhuthulira za mukhate mwake pa nyanja. Pomwepo madzi ake adasanduka magazi, magazi ake ngati a munthu wakufa. Ndipo zamoyo zonse za mnyanjamo zidafa. Kenaka angelo wachitatu adakhuthulira za mukhate mwake pa mitsinje, ndipo akasupe a madzi. Pomwepo madziwo adasanduka magazi. Tsono ndidamva angelo olamulira madzi uja akunena kuti,
"Mwachita chilungamo mmene mwaweruza motero, inu oyera uja, amene mulipo ndipo munalipo kale. Pakuti iwo aja adakhetsa magazi a anthu a Mulungu ndi aneneri. Nchifukwa chake mwawapasa magazi kuti amwe. Zimenezi ndi zimene zikuwayenera."
Pamenepo ndidamva mawu ochokera ku guwa la nsembe. Adati,
"Zoonadi Ambuye, Mulungu mphambe, chiweruzo chanu chilichonse nchoona ndi cholungama."
Pambuyo pake ngelo wachinayi adakhuthulira za mukhate mwake pa dzuwa. Nthawi yomweyo lidaloledwa kupsereza anthu ndi moto wake. Anthu adapserera nako kutentha koopsako, ndipo adayamba kunyoza dzina la Mulungu, amene ali ndi ulamuliro pa milili imeneyi. Komabe iwo sadatembenuke mtima kuti azitamanda Mulungu. Kenaka angelo wachisanu adakhuthulira za mukhate mwake pa mpando wachifumu wachilombo chija. Nthawi yomweyo mdima udagwa ponse pamene panali ufumu wake. Anthu ankadziluma lilime chifukwa cha ululu umene ankaumva. Adayamba kunyoza dzina la Mulungu wakumwamba chifukwa cha zowawa zawo ndi zilonda zawo. Komabe sadatembenuke mtima ndi kuleka zochita zawo. Pambuyo pake ngelo wachisanu ndi chimodzi adakhuthulira za mukhate mwake pa mtsinje waukulu uja wa Yufurate. Pomwepo madzi ake adaphwa kuti pakhale njira yodzera mafumu ochokera kuvuma. Kenaka ndidaona mizimu yonyasa itatu yonga achule, ikutuluka wina mkamwa mwa chinjoka chija, wina mkamwa mwa chilombo chija, wina mkamwa mwa mneneri wona mauja. Imeneyi ndi chatimati mizimu yoyipa imene imachita zozizwitsa. Imapita ponseponse kwa mafumu a pa dziko lapansi kukawayitana kuti adzabwere ku nkhondo ya pa dziko lalikulu lija la Mulungu mphambe.
"Mvetsetsani, ndikubwera ngati mbala. Ngodala munthu amene ali maso nasunga zovala zake kuopa kuti angamayenda osavala ndipo anthu angaone maliseche ake."
Pamenepo mizimu ija idasonkhanitsa mafumu aja kumalo amene pa chihebu amatchedwa Amagedoni. Pambuyo pake ngelo wachisanu ndi chiwiri adakhuthulira za mukhate mwake mu mlengalenga. Pomwepo kudamveka mawu akulu ochokera ku mpando wachifumu wa nyumba ya Mulungu. Adati,
"Kwata."
Nthawi yomweyo kudachita mphezi, phokoso ndi mabingu. Kudachitanso chivomezi cha mphamvu. Chilengedwere cha anthu pa dziko lapansi sikudachitikeponso chivomezi chotero. Chimenecho chinali choopsa zedi. Mzinda waukulu uja udagawika patatu, ndipo mizinda ya mmaiko ena onse idagwa. Mulungu adakumbukira Babiloni wankulu uja, ndipo adamumwetsa chikho cha vinyo wa mkwiyo wake wa ukali. Zilumba zonse zidafafanizika, mapiri osaonekanso. Matalala akuluakulu adagwa pa anthu kuchokera kumwamba. Lililonse kulemera kwake pafupi makilogalamu 45. Ndipo anthu adanyoza Mulungu chifukwa cha mlili wa matalalawo, pakuti mliliwo unali woopsadi.